mabete mabuda wa masa tuko hapa tuwapashe vijana tushagundua ya the right tuko non stop skiza
huyo ndiye the right ambaye ni right the right kama vile muli right the bill of right na ka decide kila mahali kuna right na pawe na the right obvious hakuna ambapo kuna life tunaweza lenga kudo the right na tunasema the right 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 kwa sababu huyu ndiye the right ambaye ali right the right kama vile muli right the bill of right na ka decide kila mahali kuna right na pawe na the right obvious hakuna ambapo kuna life tunaweza lenga kudo the right na tunasema the right right right.
Kuna ambaye ali introduce the right, nyinyi mka decide mwilenge kio right. Nashanga huyo ambaye ali right, alikuwa na mambo mema yangayo kama light. Obvious, mambo right huwa yanaka white. Huyo ni Sagodi ali introduce the right, kama vile mlielewana na mka rise the bill of right. Mkaipuza lakini eleven.
Huyo ndiye the right ambaye ali right the right, kama vile muli right the bill of right. Na ka decide kila mahali kuna right na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo kuna light tunaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right 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 kwa sababu huyu ndiye the right ambaye ali right the right kama vile muli right the bill of right na ka decide kila mahali kuna right na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo kuna light tunaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right right right.
Ya, yeah, the right ndiye huyu, jina Sagodi Jesse Atamola. Mnene wa ndiye ali right the right, na ndiye wakikisha kuna light. Ndiye the ten commandments ali right, na ndiye sasa hivi anaitwa Jesus Christ. Na kwa hivyo mimi ni casting kwa the right, na sasa nataja the ten commandments kama na recite. Kwa sababu tumeelewa,
huyu ndiye the right ambaye ali right the right, kama vile muli right the bill of right. Na ka decide kila mahali kuna right na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo kuna light tunaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right 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 kwa sababu huyu ndiye the right ambaye ali right the right kama vile muli right the bill of right. Na ka decide kila mahali kuna right na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo kuna light tunaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right right right.
Tukisema the right tunamaanisha Mola kwa sababu yeye ndiye the right, na kwake tunapata light. In short namaanisha panapo mwangaza pana uhaki, na yote ni Mola anatuprovidea, na ndio tunahimiza na pia kusema
huyu ndiye the right ambaye ali right the right kama vile muli right the bill of right. Na ka decide kila mahali kuna right na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo kuna right tunaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right 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 kwa sababu huyu ndiye the right ambaye ali right the right kama vile muli right the bill of right. Na ka decide kila mahali kuna right na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo kuna right tunaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right 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 kwa sababu huyu ndiye the right ambaye ali right the right kama vile muli right the bill of right. Na ka decide kila mahali kuna right na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo kuna light tunaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right 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 kwa sababu huyu ndiye the right ambaye ali right the right kama vile muli right the bill of right. Na ka decide kila mahali kuna right na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo kuna light tunaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right right right.